zaburadii cutubka 149aad markay reer binu Israa'iil Masar ka soo baxeen oo ay reerkii Yaquub dad afqalaad ka soo baxeen ayaa Yuhuuda noqday meeshiisii quduuska Israa'iilna noqday meeshuu u talinayay baddii way aragtay wayna carartay webi Urdunna dib baa loo celiyey buurihii waxay u boodboodeen sidii waran gurihiina sidii baraar baddooy bal maxaa kugu dhacay oo aad u cararaysaa webi Urdunow maxaa dib ugu noqonaysaa buurahow bal maxaad ugu boodboodaysaan sida waran guraha yaryarow bal maxaad ugu boodboodaysaan sida baraar dhulkow ku gariir sayidka hortiisa ilaa reer Yacquub hortiisa ku gariir kaas oo dhagixii u bedelay bal biya oo dhagax madowgiina u bedelay il biyo ah.